wandixhanontanga wandibetha ndada ndawa kandingothathe ntlono zam ozenze ndamazalapha njengoba ndikhala Wemubona ithuba
Thuba, thuba
Inyembezi zame Wazesebenzisa
Set up.